to the Lord Most High. I saw them and them. I think my name brother now. Lord of mercy.
Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Kira kumacha nifulumunu nyalupia. Manyi yonkwati depo. Ebyenfuna byange lumubiritirira.
One time I believe so.
Holy Mukama siterebuka.
Always.
Mbera mukumunange kamuka mukwe muganda. Brother Toda Mabega. Niloku kiriza kuwa wenadi. Newe natandika siwe ndi. Zempula mpola mpola binje nyompola future nungi. Sabaru kabara we. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Tewe prima prima tofuna nsarwa. Tewe gumba sister. Tofuna ntondo. Maso jola beyo. Viringa birotu. Abagago balaba. Nube simisa. Na woba kugamba. Chaso sola. Atukiriza.
Yes.
Omunu kendo mweturi. Echa magero cho brother chicho chicha. Chiri mumaso. Mukama chaso sola. Erata kirewa.
Ebirunji byange manyi bijja.
Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja.
One day, one time, right on the way. I know, and I know that, yeah. Praise be the Lord Most High. Lord of mercy.
Vine bien si. Te vi kumalanga muño munange.
You hear?
Uyu chakura, uchi sobora.
Peace.
Chaliko, o sobora, uchi tukako. Murikiriza. Tiweku wakiza to chuka chuka. Tova kumula mwato. Tova uliriza o. Ama kumala mwesubi. Jago wazari wabacho. Tora mukama embera yo. Eja kuchuka. Neje miteko. Jajibuka murinyano.
Yes, my name.
Ali wakulu nye. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja. Mukama chaso sola. Erata kirewa. Ebirunji byange manyi bijja.